Extreme Music.
Tambona lona, mama wami, salukwazi sami. Uma ngimbona, kutha ngisebenza kanzima, wangikhulisa kanzima, kutha uhlale khona mina mangimpila. She my mama, she my papa, she picks me up when I'm down. Mama, you deserve the crown. Asifuni kemche, mama, take a drone. Hey. Mama, you know that you deserve it all. Emphakathini mina ngenza ngcono, uwa namhla mina ngisotsha. Sayophanda uzobona, mangibuya uzojabula. Yonke into ibe lula, uzocula ukuzala kuselula. Tambona lona, mama wami, salukwazi sami. Uma ngimbona, kutha ngisebenza kanzima, wangikhulisa kanzima, kutha uhlale khona mina mangimpila. She my mama, she my papa.
Azumniki mali zake asaphila. Mama nyohlezi ngikudinga. Lezi ndlela zami ezinzima, ngiyajabula ubona usaphila. Ngiyazi umphefumulo wami usakudinga. Mele ngifeze iphupho lami usaphila. Mele uziqhenye ngami usaphila. Nkulunkulu wami ngisamudinga. Lona umphefumulo wami ngiyamudinga. Lona ubambo lwami ngiyaludinga. Lona usizo lwami ngiyaludinga. Ngiyabonga umama usaphila.
Tambona lona, umama wami, salukwazi sami. Uma ngimbona, kutha ngisebenza kanzima, wangikhulisa kanzima, kutha uhlale khona mina mangimdinga. She my mama, she my papa.